colonel Amadou Zaroumé douane ñamro folo folo Niger yela silike AFP kuna koniso ye kafo ko camion keme woro ñona jate de falen suman jalauna ani dumuni mafen wala de tira Niger ma Burkina Faso jamana ako o tabolo benake fiñe boda bilibili badi Niger jamana bulu je kalo plebi sabala fanga d'Afrique sababu la CDAO e ñangili girman badi da Niger jamana ka benin ani Nigeria o lu yuka dancha u datu Niger ñe ka gelia bla uka magoyenson ulu la donuna ka jamana ka Niger jamana nyema uka fola camion bi woro nunu lakanana Burkina Faso ani Niger jamana lakana kela sorda sou de fe sedu mie zanaidu ne camion nunu buli baga dodo ye 7 chalike ASP kuna funi 7 bro ye ka foko u bora kaya Burkina Faso fo dori dugula kata Niger korea fansela sigida ula sanu kateme Niger dantela tera dugu fe kasoro ka ukunda nyameka Burkina forobafanga ne ube seria woka nyangili kono halisa ka masoro kuye fanga dazirilike nyema uye uka demen lase telia la Niger sorlasi fanga d'Afrique la uma dunia kele atomba ka bulo fara minde sumau anibaloko dese ubara la wali aluke dunia nyefe ye toko program alimentaire mondial PAM tunye kangar belebele de gusi arabadona danche datugilini ani nyangilini blalila Niger jamanaka ko sabila abina songa ke gelea baye Niger magunye sumau la soro lula.